Every time nikikumbuka mwanzo wetu kiwa so in love, ulikuwa all I know. Na baby nilikuwa kila kitu kwako. Time has moved and now it's all changed. Na inanivunja, nataka when you had time for me. Remember how you made me feel. Nataka kuhisi hivyo tena.
Nataka.